SMG.
Yeah, yeah, yeah. Razzle, uh-huh. Show the boys on this one.
Aguileva, 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 nimpele kama ghetto. Aguileva, 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 nimpele kama ghetto. Maghetto, maghetto ni. Ngoja akilewa, akilewa, akilewa nimpeleke magetoni.
Magetto, magetoni.
Ukiwa soba, domo linakuwaga zege. Hembu ngoja nile vitu ndo niseme na uyu bebe. Aise so mchezo, mtoto kasimama dede. Sasa sijui bila kulewa kata kubali ni bebe. Mana bia alewi, waini alewi. Sasa nampa bapa mana mchezo siwelewa. Kikubali kwenda ghetto tu, kajichanganya sio mkongo. Nitampakia disumu ya panya. You know jacket, kina nifanya na pagawa. Yani kama mvuvia na nesa juu ya ngalawa. Mide mesha henda, ini mida popo bawa. Popo chawa, popo pawa, tunasoka kisawa. Mamba tu bampa leo chuma kwa chuma. Hata kingia chooni na mfata kwa nyuma. Baya zaidi twende ghetto ni kute simba na cheza. Kenani chakula paka libaki kengeza.
Akilewa, akilewa, akilewa ni mpeleke maghetto. Maghetto, maghetto ni.
Yeah, yeah, yeah.
Nangoja akilewa, akilewa, akilewa ni mpeleke maghetto ni.
Maghetto, maghetto ni.
Yeah, yeah, yeah.
Whiskey, whiskey, kamesha piga chupa nne whiskey. Waita mwongeze savana, akisha lewa ndo tutawezana. Hakuna mambo ya hotel, nakapeleka maghetto, nakapeleka. Mikao yake ya kizonka, inanipeleka leso, inanipeleka. Nakavutia mapicha, hey, miuna, miuna, miuna.
Bile kakilewa katanipa,
miuna, mauna. Nakavutia mapicha, hey, miuna, miuna, miuna.
Bile kakilewa katanipa,
miuna, mauna, mauna.
Akilewa, akilewa, akilewa ni mpeleke maghetto. Maghetto, maghetto ni.
Yeah, yeah, yeah.
Nangoja akilewa, akilewa, akilewa ni mpeleke maghetto ni.
Maghetto, maghetto.